Minisitule y'ebyobulamu erabudde ne ssekulabula abasawo bonna naddala abakola mu laboratory abakebera omusaayi malwaliro ag'obwannannyini okwerinda ennyo ekirwadde kya Ebola nga bakola omulimu gwabwe kuba kyongedde okubasenkenya. Minisitule egambye nti abasawo abazuulibwa abasinga obungi baba bano abakola mu laboratories kubanga be basooka okutuukirwako abalwadde nga babaggyako omusaayi. Kidide nate okuzuulayo abantu balala babiri olunaku lw'eggulo nga balina ekirwadde kya Ebola ekireetedde omuwendo gw'abalwadde ba Ebola mu Uganda okulinnya nga kano baweze 9. Akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu minisitule y'ebyobulamu Professor Dr. Charles Orao agambye nti abasawo abakebera abalwadde kakano bonna balina okwambala mu ngeri entuufu ey'ekinnassansi ey'okwetangira ekirwadde kino nga tebannakola ku muntu yenna agenze mu ddwaliro naddala ng'alina ekizibu kyonna okumuggyako omusaayi nga tebannaba kumuggyako omusaayi basooke nga beesabike.
You can be a very good physician, good clinician, but if you don't have values which have person-centered care, then you're not of no value. You rather have no worker than have somebody who does not respect humanity. So we'll not do that. So you should not, even infection prevention does not apply only to the rest of the world, of the other staff. Even you who is doing an ultrasound, emphasize what? Infection what? Prevention. So that you protect yourself, protect your patients. And when you protect yourself, you protect your family, protect the what? The community. So you don't change the linen, you don't clean the probe, you don't sanitize it, don't do it. Then you change from one patient to one patient, and then actually you are dealing with it. And then there you be spreading what? Infection.
Mu Uganda kaakano abalwadde abakyajjanjabibwa Ebola basigadde mukaaga newankubadde omuwendo baweze 9 abaakazuulwamu akawuka ako kubanga omu yafa omulala yazuulibwa amaze okuddayo ewaabwe e Congo ate omulala yajjanjabiddwa nasuuka ng'ono munnansi wa Congo mukazi yalina akakwate n'omusajja w'emyaka 5 eyafa. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti abalwadde abamu tebatera kulaga bubonero mangu wabula nti oluvannyuma lw'akaseera butandika okweyoleka songa baba bulabe ddala ng'obubonero butandise okweraga. Ebola bulwadde bwa mutawaana bwe bukwata omuntu atandika okukolola n'okulumizibwa mu kifuba atanaka afuna omusujjo gw'olutentezi amaaso okumyukirira oluusi n'okufuluma omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo.